yanda joy mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyalli abdul mun yottinta e modon sembe habaruji mere hande ni halando botu daranade hakke bibbe adama e andinore duni fa hande laabi di enden ni no tokire renude duni fa hande hakke bibbe adama subaka o duni botu go enden ni wada do der hubere nyame de enden ni do ardagal ministre kawji do cuudi kite leedi niger de enden ni e daranade hakke bibbe adama do enden leedi niger dar habaruji di e duni fa hande en kalando IRM are jarote do duni fa hande to enden der hopital mo sender o enden ni wada noode himbe duni fa hande nyawtigu be ke yawtigu lobbu yawtar pinninol meden studio kalangu handen dun ni wadan do fi sigilaji moddina fondita burnam baade sigilaji joddinaadi loktorore matam region zender subaka o do der hubere nyemede enden ni dum wadi battu lawol dun fa handen chapande jeddi e jega bol andinore laabi dun fa handen renude hakke bibbe adama chakalede duniyar do enden ni e darnaade dun fa handen fi duni sembe o duni ko wadda battu go enden ni wada hitan hikede enden ni kan woni hakkeji meden jagore meden illa joni battu go dun fa handen wada ma yeso ministre leedi niger kawji do golle cuudi kite e darnaade hakke bibbe adama aliyo dawda tawado duni fa handen do inde dental pelle leede duniyar duni fa handen wari futtude e batu gonden nani ko ministre wonden ni wi ko rafika tar wadde firtade ngal fufulde
sembe hala kan wodi nafaka yow inde micinde hakkeji bibbe adam gam hande hakkeji ileede duniyar fu poti do majji gala no tabintine no handiri de labi joqinaadi do hakkeji bibbe adam holli ko muhim fu bura bandu haro bangere lenyi leydi diina finatawa na irimu yala dun na hokka leede gere lawol gara joqina jiide mabbe gada no jidiri do inde leede gomna der majji misali jukkol ko leedi niger jukka yala nimbe leedi niger gala hakkeji no hani nimbe daro durwa fawoda wata hakkeji bibbe adam tabintini no hani du leedi fu joqina labi dernol hakkeji leedi mu hawtaade e fi gurnandi leedi futawa dermu
hôpital loktorore mawne hubere zender de duni fa hande on waddo noddo duni fa hande masinaaji didi jewtinaade cellal himbe wadande be nyawtigu lobbu duni fa hande are mudun de den kan indira IRM imagerie radio medical der francire to watta duni fa hande chapande tati ego lewru decembre tandu nadi de laso ene mo yonki yani are de enden jarote golle de duni fa hande nyibde mudun en timminoite ko wallirta duni fa hande himbe keba nyawtigu lobbu no hanano ministre kawji do cellal himbe leedi niger wadani haliri dum wakkati o yihuno ton anda nani ko saadu umaru ardi do golle den dan ni wi'i ko ali keita waddi firta dengal fulfulde
no wodi ara golle tirdi mawdi ko yide wattede der hopital mawdo mo zender machinaji no ko indi tirte IRM kahe scanner difu ara golle tirdi kesino ko walano cuudi din no gonno nyibe golle den no hen gada mun no wodi filla hite kuran ko handi gollide e machinaji din denne sai sembe hite kuran hopital on beydama no wodi hano group mawdi didi ko hokkata hite ko sembe hite medidi e chapande joy kan wauta ummini machinaji din no watati de jonde hano machinaji din gollal puddangal gal handana hanta woranje go lewru duma gonden dem
gawan gawata
gandurude duni fanden ko watta jangobe jande lokol jangirde takkul duni fanden lawol windi tan yaade belle yara jodo yarde jandeji mu en yeso waddi ko jangirde den danni juddini nokure to jangobe ben danni ko kete nyama hanon duni fa hande no Ayuba Kimba ardido jangirde den danni haliri dum ko watta cukabe jangobe kan en keme jegon e chapande jo kan en duni fa hande be der en tawa cukabe ferobe kan gonan ko ke pumaridi enda en kettino ko wi'i ko Hassan Mumuni waddi firta dengal fulfulde
ga en mi don jongan cukabe nyamdu no wodi dilluɓe nokkuje muɗum ɓen gam rafika ɗural de naaku miɗon jonganaɓɓe de worle ñalloma fuu sukaɓe famorɓe fa e ɓe duuɓi maɓɓe bitti fuu no tawa nder janguirle nde fuu no waɗa sukaɓe kemi jeegon e capanɗe jeegon e ɗiɗi komin jonganta pummarni min jongantaɓe so miɗon cenda ñamdu ngun ndu min puɗɗirtano sukaɓe famorɓe ɓe duuɓi nayyi yaade jeegon ni jonkay jangoɓe CI CP C1 yaade dow haro ɓangere cendol ñamdu ngun min gala fuu saɗornal ngon saɗorna momin gonni ni woni so sukaɓe geere kantini ñamdu maɓɓe fuu iɓe acca parentije ɗe nder classe uji ɗi
fade classe
era Ikka de en daari ni region tawa e hore mudun to albacce bura remede himbe mudun ni no tawra sadorna albacce de enda ni gala no kajora der lube chakantarar de enda mbutur albacce kiloji chapande joidu denno ni ujunaji de disonete handen se ujunaji jetati ya de sapo naniko Alhaji Asumana Amadu ardido fedde lumo tobe li urdum keccum hubere tawa de enda ni wido majjum ko Abdullahi Awsuk wadde firta dengal fulfulde
abinda asuma sabbo
sabab ko wadi albeke chaadi sanni gan dum wala non funu albeke sedda sedda wonnon hebe albeke Nigeria ga en ninim gonno gollira ko Nigeria du chaade ke joni gan sabab julde kantirgol hitande ibe gatta hitande fusa ibe gada julde mabbe e fuir albeke enno chaadu to sanni gam ibe gollira dun sanni dum watta ko dum hejeta nimbe dum du won sadornam on yaade yeso sedda fu gineji din jippoto sa Allah jabi joni der tawa sakuru albeke wanana ubina jetati gam no wodi albeke tabala e madawa kuma dawa kai joni sakuru yotta ke ubinaji sappo nimbe no chonna der lumoji ko buudi chapande jo yaade buudi hemre to chonnobe der bangareji du ni on heba ko buudi leso yaade do
abinda anka wacce kada gani
rewbe ci e laari e kutu commune du nifa hande ngingimi no du nifa hande dema hebude du nifa hande ko humtira hajujum be demata na du nifa hande dene melode ande der cekantarar den den du debune de goden der munde ande golle de ande bura wade den nani ko wali goni goto der mabbe du nifa hande wi ko Abdullahi Maina waddi firta de gal fulfulde
sana mu aikin melo ne yanzu lokacin shi
melo min gatta joni wakkati mun no minan gadda handa kiji jego ona joy eno gadda bala kiji jeddi deni min gaddiide der balde didi de benday den no benda no wada kanji chapande nay ko min dekata do dakiya gota fu sengo fu no wodi nogay nogay lamdo yettama minen keba ko min pirti muraduji amin famin balla gorraabe amin deni wakkati melon on yottake minen balla gorraabe amin e muraduji baadeden fu gam minen gatta fu deni wakkati melon wittake minen chanya dimoy min gara der wuroji min chonana rewbe worbe do no cioda ko duudi kambe ndo e chonno wabbe
ke bala suma saida su samu riba
dum wadan wakkati nabi en balle ni ko babatti baleji ni andan bangi der commune tabelote region agades dum duni fahande babatti baleji di andan ni gadi bonereji sanne der cakantarar de andan ni hanno commissaire Ibrahim Ekimil ade duni fahande nabi en kalfinado hawju commune andan ni halidu nani ko wi ko Musa Mamma waddi firta de gal fulfulde
wadi balde ko babatti duwai farno kujago wari der commune tabelote far lettugal mun babatti dido duwana far hore hudo nanga joni idi fara wuro faso tagirin he anuna her babatti di duudi sanne gan i goni idi jippo do inna ledde he do awatirdi gon far lettugal tablet dondo no wodi durande sanne nanga joni horebe andinama labi lobbi no goni no koje ko durwi ditta fi o to horebe bangere agades kan he nyame ibe don cewa no be gatta ko be durwida e be batti di dum fuddaka amma no fuddete de ni lamdo jabi
der habaruji meden bitidi didu ni fahande en kalido are fere fereje gaddade dun fahande safem lumo kollol are rewbe rewbe dun fahande der majjuni gari hollude nyanyal mu en der rewbe warbe nyamude lumo godun fahande no wodi pelle rewbe godon ni gaddude hollude dun fahande nyanyal gal rewbe be den ni tarra der fannuji dun fahande wonji tagol nyamriji wadude kulle godon nani ko madan rabiu bibata mo hadin kai wi ko hawa usman wadi firta den gal fulfulde
ai kandir maka kirgote kore
min gaddi maka ko min gatta min gaddi ure e nebban miliyaje e kulle kewde kam min gaddi no min gaddirta maka on ni woni jaadi min debbo gon kan uy leyde jananɗe kanko ma o de sojeru kanko ekkitimin no maka on wadirte chondi kaman naje e chondi farin min gatta maka on no wodi ko wattante boppade minen bawi gatti ha ko wundi bundu no wodi do ko wattante chondi alkamari ko min gatti der mun he bibbe ledde ko indirte veterav kando minen gatta dum gam min bayla no
ni gada ngara gatte couleur couleur
do so laso lewru december yaade duni faande laso e jena lewru du andan ni mo yonki yaari duru te fude takubahi ko leedi wadoyte to andan der hubere de andan der reedu leedi du faande siriji di andan fuuno he ko ande region yi di andan ton tawa siri on andan di no he wadede nani ko Alhaji Bashira andilo ardido duni faande fedde region ta hawjine siriyaade durugo andan ni wi ko Abdullahi Awsuk waddi firta de gal fulfulde
min jehi Buza gam suɓaade durwoɓe mum. Min jehi Jam, min gaɗi ɗum Jamdo. Département fuu waddi durwoɓe mum nder kollol ɓurɗo baawal ko waɗa cuɓaaki mum, no waɗa fottereeji 5 ko waɗa ngam nyalaande fuu sey fottereeji 5 gaɗaama faa laabi 10 kan watta kanƴi 5. Hitaane hikka ummatoore ɗuɓɓe keɓaama, nde ni lamɗo jaɓi nde min jehi Doso to durwo gon. On paaman ko golle lobbe gaɗaama, no woodi ɗuuɗal ummatoore heyɓe gere ɗuwaana faa Abidjan gari ngam hirango région muɗum. Nde ni lamɗo jaɓi dow hikka min keɓa barjaari arana din région fuu durwowo 20 dey minen min cuɓaana durwoɓe 21. Min koƴƴi nder maɓɓe 16 jaarete to durwo gon, e gooto durwowo mo AS mo kilo
65.
Loktorore matamai duni fa handen buran rewbe hemre binde tebe duni fa handen lewru fu nawtortobe laabi sigila duni fa handen wattude dawre caka be mumu ina fondita burnam baade wobbe de rewbe benden nino garda gurrabe en gurrabe duni fa handen gonno cembindina dikrabe en den ni warde loktorore den ni nawtorade laabi di enda o hollude duni fa handen ko wadda yaadu yeso hebake non de en daari en itiri nanno adibe loktorore den ni kaleri en kettino yewtere fanta chance wadde firtaade ngal fulfulde
min gonana de loktorore matami to suudu to rewbe dimata handen no wadda ko watta rewbe laso ko gari no joodi ko men fu no domi fa nodde gam hunde ko warani der mabbe lubabatu debbo ko boyay rimude wari jabude safari ko gattol dawri hakkune eingu e beingu wolli ko wodi ko duda hokkimo lawol warde jabude safari ni
dazanzo ko gimmi mi yaha loktorore faami hoja safari ko gattol dawre hakkune beingu e beingu mi he jombaade an jaadi gande ni neddo hodi safari den no wadan sukama mauna ando powta ba alla hokkima gongel no gel torratako amma a hodai safari ingel ma maunai ko duda redugo tampa sukama tampa gadama
kane ka hada bi
mariama rabiu mawdo kawjiido to rewbe dimata holli ko garol rewbe jabude safari ko gatton dawra hakkunde beengu e beengu no heba yaade yeso nundu gan sabab yewtereji pindinoji ko gonna gade
nden lewru fuu minen baawi keɓi rewɓe herme na ko ɓuri no garoɓe loktorore faa ɓe koƴa safari ko gattol dawre hakkunde ɓeynu e ɓeynu de ni rewɓe gari dinki minen gaɗanaɓe yewtereji pindinol illa ɗon woɓɓe no koƴa safari den denne lamɗo yettama garoɓe no gonno paama
lubabatu holli ko sani rewɓe gala no gara jaɓude safari ko gattol dawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu hani agan goraɓe maɓɓe wonna haɗaɓe no nder maɓɓe duda no salo warande ko e muɗum ɓe
worɓe gon no giɗi dekiraɓe maɓɓe gara koƴa safari ko gattol dawre hakkunde ɓeymu e ɓeymu sey tawa nde ni debbo on no woodi lawniyo hiɗa lawnu ɓura ɗum ɓiɓɓe ɗuɓɓe nde ni goɗɗo no sendi lawniyo on heɓa baka ɗukka ngam no woodi sukaɓe ɗuɓɓe waɗi rewɓe gon giɗa koƴo safari
bana ziba
adol safari ko gattol dawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu ko rewɓe wuro ngo gonna gaɗa no moƴƴina fii gurna maɓɓe e kawjaaki koreeji maɓɓe du
to bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kalangu handen ɗo nan kokkol habaruji meɗen timmata studio kalangu
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba 06 06 7 5
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande 6 15
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
alal habaruji sukaɓe ummatore yande 5 lasara e tokkinde en fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger